Alipa
nikiwa nawe najisi niko juu mama, nikiwa nawe najisi niko juu mama, nikiwa nawe najisi niko juu mama, nikiwa nawe najisi niko juu mama. When I look into your eyes girl, moyo unaniumanga, ukinunaga moyo unasunaga. Mimi ni wako, wewe ni wangu, penzi ni wachu, yamini nawe. I say uwe 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 oh, uwe 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 oh, uwe 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 oh, uwe 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 oh. Pole 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 taratibu mama, pole 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 tutafika mama, pole 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 taratibu mama, pole 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 tutafika mama. Taratibu mama, tutafika mama. Taratibu mama. Moyo wako ni moyo wangu, mimi ni wako na wewe ni wangu. Moyo wako ni moyo wangu, mimi ni wako na wewe ni wangu. Wanna hold you tight baby to the day I die, wanna hold you down lady to the end of time. Tutafika mama, pole 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 taratibu mama, pole 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 tutafika mama, taratibu mama, tutafika mama, taratibu mama.
Blog.co.